yako bwana. Usifusi tukajiwana. Wacha kunifuata fuata sana. Mi waspendi kujibana bana. Shika maisha yako bwana. Usifusi tukajiwana. Wacha kunifuata fuata sana. Mi waspendi kujibana bana.
In this life tunaishi mara moja. Mara moja inatosha. Ukitumia vizuri na kunaga ngoja ngoja. In this life tunaishi mara moja. Wanasema maisha pidika ni vita, ni vita go die like a soldier. Do my know me na mambo yangu kichwani. I don't care na chongea sikosi usingizi nyumbani. Ndo kwanza mi nikitinga kiwanjani. I don't care anywhere I go spending my money. Na enjoy leo nataka kuenjoy. I don't want that stress, niko fresh and I enjoy. Yani napenda kuenjoy, basi niacheni ninjoy. I don't want your cares, stuck in stress and I enjoy. Maybe you don't understand. Maybe you don't understand it. Maybe you don't understand. Maybe you don't understand it.
Haya maisha kama kufe. Matatizo yako wala saki tushe. Kwani mekula kitu chako bwashe. Ase. Haya maisha kama kufe. Matatizo yako wala saki tushe. Kwani mekula kitu chako bwashe.
Ndo mana mi na mambo yangu kichwani. I don't care na chongea sikosi usingizi nyumbani. Ndo kwanza mi nikitinga kiwanjani. I don't care anywhere I go spending my money. Na enjoy leo nataka kuenjoy. I don't want that stress niko fresh na enjoy. Yani napenda kuenjoy basi niacheni ninjoy. I don't want your cares stuck in stress and enjoy. Maybe you don't understand. Maybe you don't understand it. Maybe you don't understand. Maybe you don't understand it. Maybe you don't understand. Maybe you don't understand it. Maybe you don't understand. Maybe you don't understand it.